once again. Let's go.
Tujue sisi ndo madingi wa town. Sina michongo la vibunda vingi na count. Cheki parking kuna mashangingi na crown. Ukihoji sana unapigwa masingi di down. Cheki tunabukua na hatu doji. Vieti tunachukua na hatu 4G. Game tunapindua na hatu logi. Songo mazenu zinazingua na hazinogi. Kila nikitokea unachukia unanuna. Sema tatizo ndo cha kunifanya huna. He real talent bro, siwezi buma. Ikikuma sana sama toy vua nguo. Wana mindi nkipita mbele ya macho yao. Na niko bize na yangu staki ujinga nao. Sinaga shobo kabisa ila napiga bao. Wana fiata utasema memuona jiga nao. Mana machizi tukinyuka zinakaa. Na hata kazi mechafuka zinangaa. Na kila chaka tukigusa na shangao. Na pigwa butwa utasema wana shuka mapapa. Mindo P-M-A-W-E-N-G-E say. Mademu wanaonipenda waga wavungi. They call me. Sikia machizi kila kona ebwana. What's my name yo? Nani kwenu best rapper ana deserve kubeba game yo? Squeeze ya kuna ma stress ya kunyo sumu. Ndoi kikuzingua beba kidumu. Mwambie kama liona mapens kwake magumu. Wasijali tupo wa kumsave majukumu. Tukiwa club madem wanatuchora. Vizinga vyao ni 10-10 za mavijora. Mchunge wako mamen tutakupora. Mene konyuma mbele ni gang kama vingora. Watazame mabwana zao wana hate. Kwa kuwa mpaka life zao wana fake. Kajifanya nandinga ila club kaje late. Akiungwa bia mbili anazunga baby weight. Mademu anachukia ma stress niggas. Dokiso na warukia ma cash niggas. Na wana hawapoi waga wako rest nigga. Huna kitu baki home sija tupa cash nigga. Mendo P-M-A-W-E-N-G-E say. Mademu anonipenda waga wavungi. They call me. Sikia machizi kila kona ebwana. What's my name yo? Nani kwenu best rapper ana deserve kubeba game yo?
And this is how it was supposed to be done. Frank Kemp, let's take this game to the level they can't even imagine.